kati ntuso mutawasa abawala bonna bayaye tebasasira buli gwe ndowooza okwagala mu mutima yaba mujozi kangumire obwomu mbiwumule
evanisi mufwana olimba obufumbo kabonero kakwagala ate manya ataina kwagala ataina katonda adduka ebizibu tabiwangula ng'onoobiwangula tobidduka obufumbo buwangula toina kubudduka
Mateka ganga ganyuma Nayagala neme kulwayo Nalwendu ndea yomba Kauliriza nevi gambo nento kufumbo
Waliwe vire tebolwe songa Golo uza chiali ya yomba Chiali ya lwana chanyiga webuze Ola vika walina yomulala atinga Naye muli akwagala kati wikyamusukako temwatesa
Kiki yalyayomba
munnange munsi okwagala omusajja wafunayo omulala onaamulabanga kipapula atawuliriza
Kiki yalyalwana
munnange munsi okwagala okwagala kujjira mu ebbuba kati awo wakati mu kusoberwa nazo omusango Zindaba, yawali omujozi Ngabambi, tumulaba mumugaso Omukwano goku wabalala cha muniza
Awafumbo mutula ngane mutesa
Kawali omutakanya
Abana bamwe babene mirembe
Oh, atene kusa
Okulo basi ya solution ye vizibu
Oh, chino nyamana
Abakaka nyuma mamine dani wache
Abakaganyu mama ni nenda